kalsooni da markan tagnayo tabagalinay baad dugugaha ka jabiso kuwa tabiya digana tiniyo iri badataray kalsoonida markan tagnayo tabagalinay baad dugugaha ka jabiso kuwa tabiya digana tiniyo iri badataray marka tagtay baan anna ka tashadayo la huma warka gitore telefon kaygada marka tagtay baan anna ka tashadayo la huma warka gitore telefon kaygada talalna kolka turtayo tadaraatan anna tamashayiyo tiraya di hore katir tiray kulukte kahani chaalkiyo ubahi talalna turtayo tadaraatan anna tamashayiyo tiraya di hore katir tiray kulukte marka tagtay baan anna ka tashadayo tala rumo warka giture marka tagtay baan anna ka tashadayo tala huma warkaagi tuuri telefoonkayga daa.